ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani, oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Dikko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi nujire wonani hen to ɓoggi janɗe to. Hono golle deƴere e dewrentinal ngal ana wonda soldat se Mali heeɗiɓe dow ɓe ana gondi e miijade no murtunoɓe ɓe nattirta e leylarme Mali. O bato ana wonda wattude oni darde gouvernement e guɓe ɗe kuncane dabare DDR nde koyɗe. Hono ministre haɓɓitiɓe leydi men ceerman Hubert Koubaly holliti hono natoɓe leylarme ɓe cuɓete pati golleji laƴƴunoji e ƴaɓɓade ɗiɗu pillo. Hono fedde assemblée daraninde haɓɓitiɓe meɗen e ndenago leydi ndidu yahino hono les régions Gao, Tumbutu e Menaka. Hono dawol ngol du laataki maire Faysa Rafi bawɗe kewɗe ana toon. Ngallure kulukoro nde du heeɓi kaaki dokkoji courant nangue ko yata fa e milliardji ɗiɗi e millionji temeɗe jeegom CFA nenno yo imoadu hokki jawdi. Yoɗe toɓɓe gonɗe men cakantamo hande bisimilla mawɗon e dow studio tamani. Soldat Sen Mali heeduɓe dow ana gondi ila keeñi e batu dow dabareji no murtunoɓe ɓe nattirta e leylarme Mali. O batu ana wonda wattude Hervé Ladsou jokko secrétaire général Nations Unies darde gouvernement e guɓe ɗe kuncana koyɗe dabare DDR nde fawarde e nattinde haɓatonoɓe ɓeydu e ley yimɓe. Keɗoɗenna Mamadou Sama Seku fa fam ɓeydo.
Gilla signingol talkuru Alger du joni woni arande maggal paɗe meɗen ɓe jooɗo ley kawrutal dow kabaru nantingol haɓatoɓe hiɓɓe ɓe. Faysa Lam o joini fedde kumuniide majjum gilla caggide hitande nde wala fuf ko ɗum dillini ley golleji ɗi. Suudu ministre kumuniidu maggal paɗe ɓe holliti wiide fanda kawrital ngal yo faɓe ƴewta wonɓe kani nattinnede. Ceerman Hubert Koubaly holliti wiide ɗum ɗeɗo dabare yo fami mbasa wadde boppi hono no ɗi gaɗini e ley ko ƴaɓɓi. Kase ndun sariyaji ɓammede golle lutatake. Kabaru nantingol haɓatoɓe hiɓɓe ɓe ana jeyɗa e toɓɓe kertaɗe talkuru Alger ndu. Lebbi sappo caggal signingol ngol golleji DDR ɗi biltaki fa hande. Cakkite ɗiɗo golleji kani sawimbinde nattingol haɓatoɓe guɓe anniɓe gollude nder armée Mali. Hervé Ladsous horejo golleji ndenago fedde oni holliti dental pelle signinɓe talkuru ndu wiide golleji kabaru DDR ɗi taaɗi fa sanne. O wihiɓe ɗum yoɓe tinno hokkude inde haɓatoɓe mabɓe kamɓe dakede.
Hono ministre haɓɓitiɓe leydi meɗen ndi hokki taƴoral ɗu hono dabareji fuu ɓamete pati golleji hono laƴƴunoɗe ƴaɓɓade ɗiɗu pillo. E wi makko du hono dabare nde e yawnade fuu ɗum hana torrude ko darna e dabare ley natugol e ley larme meɗen. Kanko ceerman Hubert Koubaly o haalde e Oumar Waygalo. Kedɗenna Mamadou Sama Seku.
On dulla wiide min signini talkuru deƴƴere. E ley talkuru ndu sifama wiide haɓatoɓe hiɓɓe guɓe signinɓe jiɗɓoɗe jokkitade golle soldat yaku bisime ley armée Mali. E hakkunde mabɓe kala tawaɗo luttata sariya ɓamgol nattinte. Ono e koye mon tawi kitigue wiide boppi gaɗama. Eɗum holla wiide minen ɗum min dullay ɗum. Jonka e heddi tan min tinno pati hono mum goɗɗo heɓa en. Ka jama o fama wiide ngal ɗo tiɗɗalla leydi Mali hitande 2006 ngal ana sirti e murtere hitande 90 nde. Ndeɗo darande kay bonɗe reɓe go hen, jeeyoɓe drogue uji go hen, yimɓele satinɓe dina ɗum go hen. Ɓeɗo foof ɓeydi jiɓude ɗum
crise beaucoup plus complexe.
Hono ngal kawrital hooreɓe soldat en Mali ɓe waɗi e on wattudu hono fedde daraninde haɓɓitiɓe meɗen ley assemblée du tilike ƴeewode région ngaji Gao, Menaka, Fawarde e Tumbutu. Imaɗo ngol dowel yo famande no haɓɓitiɓe men gori toon fa ɓe ɓeydane doole. Hono wotanaɓe ɓe mbi dawol ngol du laataki maire Faysa Rafi hono bawɗe kewɗe du ana toon. Ɓe mbiɗu pati keeriyantako fuu waɗa ley hono ɓamgol soldat en ley larme Mali. Kanko Yaya Sankara député Yamfulila wonko haalde Issa Fakaba Sissoko. Keɗɗenna Oumar Waygalo.
Ɗum waɗi sababu wakkati joni o somin paami ɗo hakkillaji soldat en gomɓe ley saha leydi meɗen noɓe gori wakkati joni o. Min paami ɗunoɓe laamira wakkati joni o, sa ƴeewi kamɓe koye maɓɓe terɗe maɓɓe ana pirti sanne. Wakkati joni oɓe kolli anniya ɗum won tiɓɓorako maɓɓe noɓe kani gollirde golleji maɓɓe ɗi fa peewa. Min e koyemi min paami jaati wonko yuɓɓaki e golleji ɗi. Ɗum won hollitinde wiide wakkati joni o kaake an ñakkiriɓe toon. Min addinikiɓe wiide du hono koɓe dardini wakkati joni o ko min kalanto ɗum hani haalede fuu ƴeewa yalla hono laamu hani wattirde ley hen koyɗe muɗum faɓe keɓa ɓe gollira golleji maɓɓe ɗi no peewiri. Ngal ɗo kawtal ngal joint en galangaji ley leydi meɗen ndi gondi e wadde wakkati joni an hollita wiide ɓe ƴeewan yalla hono guɓe ɗe kani wartirde ley armée Mali o. Wakkati joni o so ɗum waɗe dowlita wiide miijoji kewɗi gatte ley hen fati yimɓele bomɓe sumu woɓɓe an to naata ley kaɓorɗe ɗe kasen. So ɗum waɗe du ɗum waɗirte dow sariya, waɗe dow tiɓɓarako honno armée andirano.
Gofarama Mali anidi yawne de dabare hono duyete daku gongol kanyu e gollidal hakkunde kala hono mobilaji chapande nayi didi dokkama gube de kanyu larme Mali fa gollidde le sahal cogu majji ana horofa e miliyaruji didi sefa chama Ubar Kulubari ministre habitibe leedi meden o haddi Adam Ahmadou Haydara kedena Umar Waygalu
l'objectif visé est de les amener
à woni fana mudu famin je wattu jono yalla hono min kani wadirde hejoji armi Mali o fa yottu yo ministre ma kanyu gube godde de fu jere yalla hono lugu gol hani wadirde le sahal leedi meddi yewé du golleji di hono kaani jukki trede wattu joni o gube murtude fu daake nokku godfa tete kabordo muudu en wakkati joni jewé de do gube hono anniyaji mabbe dibe bami kaandi jootede sanne dum won kambe ko mabbe fati be njaha so be tawta e gube godde jiadin koobe de dido mobilaji anni do hollitinde wi taw gube cinnide kaldal e kawrangal kanyi armi Mali o be fur e mbaawi natude mobilaji dibe jayal hono be kaani wadirde lugu gongol le leedi di wala fu ko heddi wakkati joni sinabe natule mobilaji di tabe pudda golleji mabbe
pudda bien un moment que des hommes y embarquent pour faire leur mission.
Kala ko jiddo hokkude akilaji madon po de fay do be mala me Facebook na Twitter do studio tamani. Hono projet ballo e leediji e leddeji bantade se natina e jeyal fuddi beete hande le hotel mande do bamako do. O do projet lebis sapo e didi yo wadde Washington hokki jawdi. Imaade mun yo daranade hono dabareji kesi le politikaaku leedi ndi fa warde le haggetele laamu fa gondal jam du wada. O do projet yo millioji temede jeego e chapande joy dollar wadate majjun. E nanno kanko Celestin Dambere o haalde Fatoumata Togola kedede na Mumin Sendebu
Al Moussaka ko ani wadede e projet ana yafa ujunaji teme jeego e chapan joy dollar le hitane projet o fecete fecet tati fecete arandere yo hay budde leydi e yigaaji ko iwata e mudum meden kaaja sariyaaji ngade de woji no leydi ndi wori dido beremu projet o waran yawnude no bawle kani wirfaade le kreduji tobere sakitunde fappamural wade hakkuna yimbeele gonde le kreduji ton yigaaji di iteto pamral dum wade hakkune mabbe kambe e irtobe ko woni le leydi ndi yalla gundam mabbe ana beydo
Hono walde malinkobe be nyawboje nangi kanyu e jeune chambre international puddi hande jewde le suudu doctoro ponceto be andana hono kabaru jogi be nyaw o imade mudun hono andande nyaw o hedi sukabe faabe kebane jogala ila o jangali hono gallude kulu korondodu hebi kaaki quran nange ko yata fa e milliardji didi e millioji temede jeegom sefa se quran taji anafaabo hono wiyete janginirde fa warde dalaji kanyu e galliji hebde quran yo imwa hokki jawdi mudun kanko ministri daranido kabaru quran e ndiyam o wonno tulumajo hurmitinde nokkuje do di kaaki ngadano kerdan ko frankali keta jokko makko haddi e zumana nayete Le facitango Ousmane Yali Bouli.
Ces travaux dans le coût global.
Golleji almusadaaji mudu ana yafa milliard ngaji didi temere jeego million sefa fa yurede beede do kebal e neddaagu le kreduji. Walde imande wallan leede jetti gonde le walde de. Le hen mali heban kuran ngaji kebirteri e nange. Le gollo himbe kreduji ndokere temere tati e sappo e jetti lampaji nange. Ujinaaji didi temere jeego e chapan tati e didi kakeji cewdi kabaru kuran nange. Kanyum e nokkuje sappo ndokkoje ndiyam cenindam.
Système d'adduction d'eau potable.
Hono yambere didi berde nyalaande duppudu fuddi bamako do yiwde jeego yaade sappo lewru avirendu daranibe odo yone fayu sisil mudum e dow deejere e kawral yimbe festigiri hono hokkandu hono defu kany e nyaamel nyaamdeedi hono mali kam faawarde afrika fu pamtaare yo tew ciofe kany e liddi woni ko be duppata
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region gaaji meden di hono danki mawki hono ngadaaki du suudu doktoro hurmitama kenge to kayito millioji sappo je ngada e makki ley e makki du hono do lelde sappo je ana hen faawarde do yimbe powtinditto nenno hono suudu doktoro fuseni daw hokka ki danki do balligu kuraruji fransi le itugo jawdi hono suka ma duubi tati heddike kenya e le bundu to kuli koroto suka o yo pijano e bandira mudum yo bandira mudum fijano le bangé galle takide mudum yo yidde humpitade ko woni le bundundu wadde ni mo samde le mayru so wonki makko heddi hem ila o sutaka horebe bala hala nana rewbe tumbutu kawri e nyalande tottere dañal rewbe yo wadde faabe kumano hono kabaruji politikaaku gollide rewbe sukaabe kanje e galleji le region o darani ngaddo kawrital yo do kaddude di do kabaruji hande kedde heedade yewtere ma ana yeso yo ji yontere warode
amani.